Yeah. Oh lelelelele chinga. Omali basi jiseti ulambe udongo. Uje nikupeti peti penzi bila hongo. Chuta mapinda mugongo. Usije nitia chongo. Nisha kufunge usongo. Pangu sema tongo tongo. Mindo tajiri wa mahaba mambo mengi sina no. Haba nijaze kibaba nijifungie kama kono. Usige ukedanga kiroboto. Unifanyo kunichuna kato. Izo nyama laini na siyo kokoto. Kutwa ya nanto kama tewewe.
Your body. Your body. Your body.
Yani nanchanganya wo.
Body.
Arangi na izo nyama wa
Your body
Dance and wine and balance yo. If I give you money you go dance yo. Dance and wine and balance yo. If I give you money you go dance yo. Your body aya. Ina nivaya vibaya. Your body give me nana. And if I leave you, shit, you go my own. Baby, make her enter. If I enter, you go love it. Baby, make her enter. If I enter, you go love it.
Body.
Body.
Your body.
Yeah.
Body. Your body.
Yani nanchanganya wo.
Your body.
Arangi na izo nyama wa.
Your body.
Ukitaka nikause kanyumba, nije nikupe mavumba. Nyache kuimba na rumba, nirudi kuuza mitumba.
Toba nikintale mikowa, moni makowa. Sell all my songs for all about, moni makowa.
Kona nyoske wawa, chinga. Za.
Izele, bansi. Meka tang, meka tang, meka zanku. Tang, tang, te. Meka de, fati pank, meka kanku.